Olutalo olw'okuvumbula ekikolo ky'eddagala eriwonya akawa ka Mukenenya lwongedde okuvaamu okw'essuubi. Ebitongole ebinoonyereza ku ddagala lino okulikirisa kwabo abawangadde n'akawuka okwetoola ensi yonna balinako we batuuse. Enkola zino ez'ekinnassaayansi okuli ey'okukyusa obutofaali stem cell therapy, enkola ey'okusimbuliza obusomi bw'omulwadde gene therapy n'okuzuula eddagala erizikiza akawuka n'enkola endala okuli eya shock and kill, block and lock, latent reversing agent n'endala ze zimu ku zikyetegerezebwa abakugu abo okulaba ensi nti efuna ekikolo kinyini ekituufu ekiwonya nnawookera wa Mukenenya. Uganda ni nechidote chok malawa kakaha mkene nyangu mwaka 2023 tegunaita edambu waka kabwa Uganda nteka tekene kule mbeduwa saba sajja kabake mpologuma ya Uganda Ronald mwena mtebi okubiri ya simo kuwato mwuliguo kulwanyisa mkene nya kurukalu Afrika lona saba sajja kabaka mbubaka bwe aza kubiri saba sajja kubira basale era mkule mbira mwuru talo loku lwanyisa mkene nya wazi zobulwa dogo kubwele baba na bawala na abachala na wajita mkubwekeweza okubakubiriza okumira eddagala n'okwekuuma. Moses Nsubuga amanyiddwa nga Supercharger omu ku bannayuganda abawangadde n'akawuka ka Mukenenya okumala ebbanga lya myaka 32 mu kwogerako mu musomo ogwabakwatibwa ku nsonga eno ku Hotel Africa na mu Kampala ku bikwata ku nteekateeka y'okuvumbula eddagala eriwonya Mukenenya ogwateekeddwa ba Joint Clinical Research Center agali newankubadde tebannakakasa ddagala ttuufu naye balina essuubi ddene. Agambye nti enkola eziriwo naddala ey'okusimbuliza obusomi bw'omulwadde era yakawonya abantu 9 mu nsi yonna ng'egezeseddwa baginnamu essuubi ddene nnyo so nga n'aba Joint Clinical Research Center gye batandiseeko ey'okusisimula obutofaali mu kulwanyisa Mukenenya manyiddwa nga gene therapy nayo ddala ejja kuyamba.
Omuzungu tateeka ssente watalinawo essuubi. I said I take $500 million every year. This kind of research. So I said take a stand. I want to watch a suvi like this one. So truly a suvi. I said I want to have one of these but we chose to have it. What kind of money is that? One of these. I want to have the method. I want one of these. It's a bit complicated. Now I just created that 25 years ago. You mentioned to carry war. You can't wait. Kulaga treasures hope semuje macho bisi ne government ya Uganda ne bitongole bifubudde nyo kwaga edda miaka 15 ngati wali go uli anta kula research kwa mu Uganda.
Moses Nsubuga era agamye nti eddagala eriwonya Mukenenya lyetaagibwa nnyo olw'ensonga nti obuvujjirizi bwa Mukenenya bwongedde okusereba buli lukya nga wano mu Uganda obukadde bwa ddoola 370 ze zeetaagibwa buli mwaka so nga gavumenti esobola kusasulako obukadde bwa ddoola 5 bwokka.
Okweyiiya era gavumenti yaffe kyejja okukola nze what I suspect what they are going to do bayatuwa ku mbeera eyo neujasana bagamba tugenda kugulira ddagala abantu bali biro 18 years buli muntu yenaku kyeyina okukola ng'etuuse mu eyo embeera.
Mu Uganda omuntu ayita n'akaka ka Mukenenya singa asalawo okwegulira eddagala erisookerwako yeetaaga emitwalo 20 songa line ey'okubiri oba enzijanjaba ey'omutendera ogw'okubiri aba yeetaaga ssinja 350 na nomulala lyetaagibwa buli lunaku. Nsubuga wabudde abantu abalina akawuka ka Mukenenya n'abatannafuna kawuka ako okwewalira ddala okutabiikiriza eddagala n'obutagezaako kumira ddagala eritalungamiziddwa basawo bakugu.